kuchaza ukuthi kusile mnyama nawe gogo wakho nawe gogo wakho ay ukukhala kwekude kuchaza ukuthi kusile mnyango nawe gogo wakho nawe gogo wakho ngithi bubuyo sebenza ndoda bubuyo sebenza ndoda Wobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi bubuyosebenza ndoda bubuyosebenza ndoda Wobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Eh la ngivuma khona khona bathaka Labo bantu ngizobathini ngoba bangakitha ngithi nami ngilunga lomphakathi Mhlambe khona abasola mina nami ngisola bona songacasha Zindaba zakithi wazakithi impela izona ezinginika amandla Ngikutshela indaba mina ngakhatha Ngizokhathala mhlanga nganethu neni ekugcineni komhla Shem, 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 shem Hey, ngihlupa ngayo ukuthi mina ngiyayikholelwa Basuthu bari yeyimbona wayifonela Hey, aseke isikhathi sokuhluleka manje siyaphambili angithi sifuna le Ukukhala kwekude kuchaza ukuthi kusile mnyanga Nawe gogo wakho, nawe gogo wakho Ukukhala kwekude kuchaza ukuthi kusile mnyanga Nawe gogo wakho Nawe gogo wakho Ngithi bubuyosebenza ndoda bubuyosebenza ndoda Wobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi bubuyosebenza ndoda bubuyosebenza ndoda Wobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela
Ane fight ngeke lishone belambile ekhaya Ngoba kusimpuphi ngasekho abantwana bengadlile shuthi kuzomele siyophanda Hey, bathi indoda indoda ngemjuluko yayo nawe kumele uzame ungahlaleli ubala Waze kwabukhuna kwamdala ngoba kubhekwe mina ekhaya ngabe sengifonela ubaba Ngabe sengikhale kakhulu kubazali Yazi ngizwa kuma inhliziyo ngiphelelwa umoya Mangicabanga ukuthi akuphante kangakodwa ekhaya ngizofika bekhona Eh yazi ngizwa kuma inhliziyo ngiphelelwa umoya Uma ngicabanga ukuthi akuphante kangakodwa ekhaya ngizofika bekhona
Ukukhala kwekude kuchaza ukuthi kusile mnyanga Nawe gogo wakho nawe gogo wakho Ukukhala kwekude kuchaza ukuthi kusile mnyanga Nawe gogo wakho nawe gogo wakho Ngithi bubuyosebenza ndoda bubuyosebenza ndoda Wobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi bubuyosebenza ndoda bubuyosebenza ndoda Wobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela